apatiwe, apewe vyote, akitaka apatiwe, apewe vyote, akitaka apatiwe, apewe vyote, akitaka pewe vyote, vitu vyote, raha zote, tena kwa nguvu zote, akili zote, gharama zote, akitaka pewe vyote, vitu vyote, raha zote, tena kwa nguvu zote, akili zote, gharama zote, anyeshe mahaba mpaka alewe, apagawishwe mpaka alege, makadhalika kibao afanyiwe, na mazawadi kibao apewe, akitaka michemsho, apewe, michemsho, apewe, akitaka mikarango, apewe, mikarango, apewe, akitaka michemsho, apewe, michemsho, apewe, akitaka mikarango, apewe, mikarango, my darling, haina haja ulifia, my darling, huku mengi umekiwa, my darling, haina haja ulifia, my darling, ilete hutajutia, akitaka apatiwe, apewe vyote, akitaka apatiwe, apewe vyote, akitaka apatiwe, apewe vyote, akitaka apatiwe, apewe vyote, apewe kile sampuli, tena bila maswali, apoke siyo hatari, hatari siyo hatari, wataka nini sema watakaje, kile usoda ama maji, iwe kwa nini sema ufanywe nye, ulisho unyesho upewe upewe, akitaka michemsho, apewe, michemsho, apewe, akitaka mikarango, apewe, mikarango, apewe, akitaka michemsho, apewe, michemsho, apewe, akitaka mikarango, apewe, mikarango, my darling, haina haja ulifia, my darling, huku mengi umekiwa, my darling, haina haja ulifia, my darling, ilete hutajutia. Akitaka apatiwe, apewe vyote, akitaka apatiwe, apewe vyote, akitaka apatiwe, apewe vyote, akitaka apatiwe, apewe vyote, apewe vyote.